Max on the beat.
Sisi kipeni na kiri, nano mana nimetulia. Sina jambo na kiri, moyo wangu umeshajifia. Basi waambie wazazi wako, wakija nyumbani wasilete sogo. Wanadai mimi si size yako, sifanani nawe hata kidogo. Heti mimi wa machanga, yani deire. Kula kwangu kwa kuganga, fire fire. Yani mimi mwenye kisanga, sura ile. Naishi nyumba za kupanga, vile vile. Taku oa oa oa, mpaka tunafunga ndoa ndoa. Taku oa oa oa, mpaka tunafunga ndoa ndoa.
Records.